Zabbuli ey'12. Wulira okusaba kwange, ayi Mukama, okukaaba kwange kutuuke gy'oli. Tonkisa maaso go ku lunaku olw'okunakuwala kwange, otege okutuuka owendi, ku lunaku lw'enkowoolerako ompitabe mangu. Kubanga ennaku zange ziggwaawo ng'omukka, n'amagumba gange gookebwa ng'omumuli. Omutima gwange gwokeddwa, guwotose ng'omuddo, kubanga neerabira okulya emmere yange. Olw'eddoboozi ery'okusinda kwange, amagumba gange geegase n'omubiri gwange. Ninga kimbala ow'omu ddungu, nfuuse ng'ekiwugulu eky'omu nsiko. Ntunula, era nfuuse ng'enkazaluggya etuula ku kitikkiro yokka. Abalabe bange bazibye obudde okunvuma, abandalukidde bandayira. Kubanga ndidde evvu ng'omugaati, era ntabudde kyennywedde n'amaziga, olw'okunyiiga kwo n'obusungu bwo. Kubanga wannonda n'onsuula. Ennaku zange ziringa ekisiikirize ekiggwaawo, era mpotose ng'omuddo. Naye ggwe, ayi Mukama, onoobeereranga ennaku zonna, n'ekijjukizo kyo okutuusa emirembe gyonna. Oligolokoka, olisaasira Sayuuni, kubanga obudde butuuse okumusaasira, weewaawo obudde obwalagirwa butuuse. Kubanga abaddu bo basanyukira amayinja ge, era basaasira enfuufu ye. Bwe gatyo amawanga gonna galitya erinnya lya Mukama, ne bakabaka bonna ab'ensi balitya ekitiibwa kyo. Kubanga Mukama azimbidde ddala Sayuuni, alabikidde mu kitiibwa kye, alowoozezza okusaba kwabo abafiiriddwa, so tanyoomye kusaba kwabwe. Ekyo kiriwandiikirwa emirembe egirijja, n'eggwanga eriritondebwa liritendereza Mukama. Kubanga atunuulidde wansi ng'ayima ku watukuvu we awagulumivu, Mukama yalaba ensi ng'ayima mu ggulu. Okuwulira okusinda kw'omusibe, okusumulula abo abaateekerwawo okufa, abantu balyoke batenderezenga erinnya lya Mukama mu Sayuuni n'ettendo lye mu Yerusaalemi, amawanga bwe galikuŋŋaana awamu n'amatwale okuweereza Mukama. Yakendeeza ku maanyi gange mu kkubo, yasala ku nnaku zange. Ne njogera nti, ayi Katonda wange, tontwalira ddala ng'ennaku zange tezinnaggwaawo, emyaka gyo gibeerera emirembe gyonna. Edda n'edda watandika ensi, n'eggulu gwe mulimu gw'emikono gyo. Ebyo biriggwaawo, naye ggwe onoobeereranga, weewaawo, ebyo byonna birikaddiwa ng'ekyambalo, olibiwaanyisa ng'ekyambalo, n'ebyo biriwaanyisibwa. Naye ggwe, oba bumu, n'emyaka gyo tegirikoma. Abaana b'abaddu bo banaabeerangawo, n'ezzadde lyabwe linaanywezebwanga mu maaso go.